CKMusicPromos.com.
Spice, your life, Bola Wano. I call no bullet, no gun, Bola Wano. Was Fresa no more bigger hand.
Respect.
Opponent, that's a follow.
Music.
That's it. Why V, okay?
Okay, peace. If we put some boka, kubokutum paka, kuyumfaka, tetova kumka. Kama bamu kwashi no manaba tampa. Katushinga wa fokumana na tulamba. Soku pepe shatata na tutampa. Wafaya kutu fimbe kwa gas tampa. Bali filo kubili wa tindi mfu. Sani ngwa wale fumu ya ishafu. Wewe na satana, tumine na wanobe uwe wati. Tua mingilila. Hey. Tua mingilila. Uf. Mona. Tua mingilila.
USA and get it Venezuela. But we should live in Unga to Neto and Shumwea. But they put off cook to say Shaku on your grain to the Jimbibali Kakangefo, Wakakama train. Jimfumo Iwenan, Ningo Volem, Fumo Jam, Fumo Yuanan. Webena Satana Nava Nove, Twalitana no Manovo to Kembula Panove, Unga Tavesunga Sove once.
Kama Pamu Koshi no Manava Tampa. Katushingaba Fokumana na Tulamba. Soku Pepe Shatana to Tampa. Wafaya kutu fimbe kwa gas tampa. Bali filo kubili wa tindi mfu. Sani ngwa wale fumu ya ishafu. Wewe na satana, tumine na wanobe uwe wati. Tua mingilila. Hey. Tua mingilila. Uf. Mona. Tua mingilila.
Tusha ma space kwa vulo kupanga bondini. Fajale chido popot kozi na disaster. Tupande kwa makwebo tatu wana po disaster. Ipecha best stick po stick po. Ipecha best stick po stick po. Impasha pasha none impasha pa. Nichita funda mano kwe sumba shemba. Ala echo neti.
Kama bamu kwashi no manaba tampa. Katushinga wafoku mwana na tulamba. Soku pepe shetaka na tutampa. Wafaya kutu fimbe kwa gas tampa. Bali filo kubili wa tindi mfu. Sani ngwa wale fumu ya ishafu. Wewe na satana, tumine na wanobe uwe wati. Tua mingilila. Hey. Tua mingilila. Uf. Mona. Tua mingilila. Tua mingilila. Mona. Tua mingilila. Back up nimbo. Yana bati twala poka maki, pakpoka maki twala mitova mapi. Pakufuma mwana fuma na mitene, na wale induka wese mwewe waiteme. Kama bamu kwashi no manaba tampa, katushinga wafoku mwana na tulamba. Soku pepe shetata na tutampa, wafaya kutu fimbe kwa gas tampa. Bali filo kubili watindi mfum, sani ngwa wale fumu ya ishamfum. Wewe na satana, tumine na wanobe uwe wati. Tua mingilila.
Niggas,
San Metro, Kings, Magasas. Ha! I wanna pa my boo, pa villa, I got you. One. It's Milo Niggas, Basale, Baduki. Amigo, the top like.
CKMusicPromos.com.